Jeremy. Tell your boy, call me number one. Oh baby, if tomorrow will be my judgment day, and the Lord asked me what I did in my life, I will say I spent it with you.
Baby, believe me, sitakuchezea.
Nilishacha gauni, wako nimetulia. Unanipa mapenzi mpaka kwa wakera, wanashinda kutongea. Barafu wangu moyo niwe ucho nipasero. Wanataka eti baby uniache mimi, wanataka eti mimi nikuachewe, wanataka eti baby uniache mimi, ah, haiwezekani. Wanataka eti baby uniache mimi, wanataka eti mimi nikuachewe, wanataka eti baby uniache mimi, ah, haiwezekani. Dore Dore mi fa solati, oh baby dore, dore mi fa sola, ah you gon' make me sing again. Dore, dore mi fa solati, oh baby dore, dore mi fa sola, ah you gon' make me sing again. Tam tam, vi tam tam, unavunipa utam tam, vi tam tam, vi mekolea utam tam, vi tam tam, oh baby, oh baby. Vitam tam, vitam tam, unavunipa utam tam, vitam tam, vimekolea utam tam, vitam tam, baby utam. Amina isira, kwenye joto ni pepe, kwenye baridi ni kumbatie, sababu ni we, unainipara. Wanataka eti baby uniache mimi, wanataka eti mimi ni kuache we, wanataka eti baby uniache mimi. Haiwezekani. Wanataka eti baby uniache mimi, wanataka eti mimi nikuache we, wanataka eti baby uniache mimi. Haiwezekani. Dore, dore mi fa solati, oh baby dore, dore mi fa sola, are you gon' make me sing again? Dore, dore mi fa solati, oh baby dore, dore mi fa sola, are you gon' make me sing again? Tupendane kama Krishna e Esther the best. Tusiachane for real, inapendeza baby, hata waseme.